Chickenest touch.
Chicken. Hot music production.
Mimi nataka mapenzi.
Njo.
Baby. Come close my boo.
Njo.
Hey, wewe. Mimi nataka mapenzi.
Njo.
Baby. Come close my boo.
Njo.
Hey, yeah. Hello. Sikia baby na kuelezia mpenzi lako. Mona mimi na baki moja na umba tuwe wawili. Fitiro kundo yawe, come closer baby, we mgore wanje. I love you all the time, na kukonda chani madari. Guno mutima wabu wangu lebiro ozo nobye foganda wanga talaba. So baby come, 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 come closer. Mimi nataka mapenzi.
Njo.
Baby. Come close my boo.
Njo.
Hey, wewe. Mimi nataka mapenzi.
Njo.
Baby. Come close my boo.
Njo.
Hey, yeah. Manji, manji, benda meyo momo kwa nosivesika. Tunula mumaso mpola mpolo manye. Yeah, baby, na salama wesi kwa baby, dale. Yeah, kwe yandalula nendo basi tichane. Wabula waponya kanzunzu, mali waposa kanzunzu. Umutima wangi ngaguru manyo, hey. Wanyingi na mumusai, noja bululubu chai. Mami tochikeza, noneka. Mimi nataka mapenzi.
Njo.
Baby. Come close my boo.
Njo.
Hey, wewe. Mimi nataka mapenzi.
Njo.
Baby. Come close my boo.
Njo.
Hey, yeah. Vino vya dalo wanzote, umukwano gwanguli rambugere. Onyonyo gero ntamute, wanagwe walonji wanchizute. You my silence to your love and die heart. Only name you to yoko la nendova. Oba kubisa joita waloba.
Never give me a distance, be close or else romantica you anointed.
Mami set me free from your love. Mimi nataka mapenzi.
Njo.
Baby. Come close my boo.
Njo.
Hey, wewe. Mimi nataka mapenzi.
Njo.
Baby. Come close my boo.
Njo.
Yeah, yeah.
Njo.
Can I start on the beat?